bonakele phi bonakele tsandwa sami bonakele phi uluma nawe dali wami sicaleka selentsaba umjabulisa nganelisa sicaleka selentsaba bagenelu hambe khaletsa mbeni.